Foreign Service Institute, Fuller Basic Course, Unit 38. Guy wants to register his child in school. Dialogue for listening.
Jam nyalle tubako. Jam dan pullo. Hodum jiddami wadanma. Mido yidi ya haranam hunde hi jangurruji modon. Efi hodum. Efi njobdi mabbe. E hono neddo natata e mabbe. Mi wawatama haɗle ɗum fow kono jangorduuji amen kala no heɓi njoɓdi makko. Awa, horum cikkuɗa mi fotta waɗɗe si mi yiɗi nelɗe ɓiɗɗo am toon? Folo haranam no jangoli ɓiɗɗo ma foti. O gaynay jangorɗo mawɗo amen joni o yiɗi janguɗe fii dokotoro. Kombatta folo windu letter to jangorduuji amen mbiyaɓe ko kalɗa kam. Ɗum tan ala ɓe kadi windayma letter awa sa heɓi ɗum ngaɗa ɗum to am mi janga ɗum. Awa a jarama tubako. Jawur nyallen jam. Jam wali. Letter o wari. A jangi ɗum na hoɗum ɓe mbi hen? Ɓiɗɗo am wi'i ɓe keɓi dulapur makko. Awa noon haala gasi mbimi ɓiɗɗo ma no jogi passport e kaytol doctor na? Eyi omo jogi ɓe fof. Ko heddi jo ko visa makko tan. Awa wiimo yo arto ambassade amen jango. Mi halanamo ɗum si mi yotti galle. Kadi yo addu passport e kaytol doctor makko mi laar. Awa basi ala miɗo yaha nani a jarama. Jawur.
Dialogue for learning.
Jam nyalli tubako. Jam nyalli tubako. Jam tan pullo. Horom jiddami wadanma. Jam tan pullo. Horom jiddami wadanma. Mido yidi ya haranam hunde he jangurruji modon. Mido yidi ya haranam hunde he jangurruji modon. Efi hodum. Efi njobdi mabbe. E hono neddo natata e mabbe. Efi njobdi mabbe. E hono neddo natata e mabbe. Mi wawatama haalde ɗum fow kono jangorduuji amen kala no heɓi njobdi makko. Awa hoɗum cikkuɗa mi fotta waɗɗe si mi yiɗi nelɗe ɓiɗɗo am toon? Folo haranam no janguli ɓiɗɗo ma foti. O gaynay jangorde mawɗo amen joni o yiɗi janguɗe fii dokotoro. Kombatta folo winda letter to jangorduuji amen mbiyaɓe ko kalɗa kam. Ɗum tan. Ala ɓe kadi windayma letter o sa hebi dum gadda dum to amin mi janga dum ala be kare winda ma letter o sa hebi dum gadda dum to amin janga dum ala ajara matuba ko awa ajara matuba ko jawur nyallen jam jawur nyallen jam jamwali later wari jamwali later wari ajangi dum horum be mbi hen ajangi dum na horum be mbi hen biddo am wi be kebi dula pour mako biddo am wi be kebi dula pour mako awanon hala gasi mimi biddo mano jogi passport e cattle doctor awanon hala gasi mimi biddo mano jogi passport e cattle doctor ei omo jogi defo ko hedi jo ko visa makko tan ei omo jogi defo ko hedi jo ko visa makko tan awa wimo yo arto ambassador amen jango awa wimo yo arto ambassador amen jango mi halanay moddum simi yotti galle mi halanay moddum simi yotti galle kare yo addu passport e cattle doctor mako milar kare yo addu passport e cattle doctor mako milar awa basi ala do yaha nani ajaram awa basi ala ila yaha nani ajaram jawur jawur
dialogue for fluency
jam nyalli tubago jam dampul o hodum jitna mi waranma mi do iri ya halana mo hunde e jangurdo ji modon e fi hodum e fi njobde mabbe e hono neddo natata e mabbe mi wata mo halle dum fo kono jangodoji amen kala no hebi njobde makko awa hodum cikkuda mi fota wadde simi yidi neldo biddo am ton folo halanam no jangoli biddo ma fati o gane jangurdo mawdo amen joni o yidi jangude fi doktor kombatta folo winda letter to jangurduji amen mbiya be ko kalda kam dum tan ala be kare winda ma letter o sa hebi dum ngadda dum to ami janga dum awa jara matubago jawur nyallen jam jamwale letter o wari a jangi dum na hodum be mbi hen biddo on wi be kebi dula pour makko awa non hala gasi mimi biddo ban jogi passport e cattle doctor na ei omo jogi de fo ko heddi jo ko visa makko tan awa wimo yo arto ambasad amen jango. Mi haranay mo dum si mi yotti galle. Kare yo adu passport e katol Dr. Mako. Milar. Awa basi ala, ilu yahanani, ajaram. Jawur.
38.1. Variation drills and basic sentences. Drill A. Phrasal substitution drill.
Horum chikudo mi fatta wadda shimili net le bidu amton. Sibambi kam yomi yaha joni. Horum chikudo mi fatta wadda sibambi kam yomi yaha joni. Horum badata. Horum badata sibambi kam yomi yaha joni. Simi hoti to lady ame. Hodum barata simi hoti to lady ame. Hodum chikuda mi fota bornude. Hodum chikuda mi fota bornude simi hoti to lady ame. Silamdo o not dikam. Horum chikuta mi fota bonude si lamda o not ikam. Horum biatami. Horum biatama si lamda o not ikam. Chibengarito hebaoma. Horum biatami chibengarito hebaoma. Horum badata. Horum badata si bengari do hebaoma. So sali nyamlu de ma kalis. Horum badata so sali nyamlu de ma kalis. Horum chikuda mi fota watde. Horum chikuta mi fota watde so sali nyamlu de ma kalis. Si deb am sali ya de kampama. Horum chikuta mi fota watde si deb am sali ya de kampama. Horum barata. Horum barata si deb am sali ya de kampama. Simitawi bitoma ton. Horum barata simitawi bitoma ton. Horum chikut ami fota watde. Horum chikut ami fota watde simitawi bitoma ton. Simi yidi nelde biddo am ton. Horum chikuta mi fota wadde simi yidi nelde biddo am ton.
Drill B. Phrasal substitution drill.
Windu letter to jangu druji ameng biyabe ko kaldakam. Yato maube sarende. Yato maube sarende mbiabe ko kaldakam. Hala be kunjit ahelawol. Yato maube sarende hala be kunjit ahelawol. Depo ma halane kam hanki. debbo ma halandi kam hanki ko jiiɗa he laawol. Kulle ɓiɗɗo gorko ma. Debbo ma halandi kam hanki kulle ɓiɗɗo gorko ma. Windimo letter mbiyamo. Windimo letter mbiyamo kulle ɓiɗɗo gorko ma. Ko jiɗɗa. Windimo letter mbiyamo ko jiɗɗa.
Drill C, expansion drill.
Yo addu passport o e kaitol doctor makko. Yo addu passport o e kaitol doctor makko. To biro am. Yo addu passport o e kaitol doctor makko to biro am. Django. Yo addu passport o e kaitol doctor makko to biro am Django. Hakunde subaka e salifana. Yo addu passport o e kaitol doctor makko to biro am Django. Hakunde subaka e salifana. Si wona ɗum o tawata kam ton. Yo addu passport o e kaitol doctor makko to biro am Django. Hakunde subaka e salifana. Si wona ɗum o tawata kam ton. Paski miɗo yiɗi yaade kampa ma. Yo addu passport o e kaitol doctor makko to biro am Django. Hakkunde subaka e salifana. Si wona ɗum o tawata kam ton. Paski miɗo yiɗi yaade kampa ma. To doctor am. Yo addu passport o e kaitol doctor makko to biro am Django. Hakkunde subaka e salifana. Si wona ɗum o tawata kam ton. Paski miɗo yiɗi yaade kampa ma to doctor am. Hefi kulle debbo am. Yo addu passport o e kaitol doctor makko to biro am Django. Hakkunde subaka e salifana. Si wona ɗum o tawata kam ton. Paski miɗo yiɗi yaade kampa ma to doctor am. Hefi kulle debbo am. Nani, a wañallen jam? Yo addu passport o e kaitol doctor makko to biro am Django. Hakkunde subaka e salifana. Si wona ɗum o tawata kam ton. Paski miɗo yiɗi yaade kampa ma to doctor am. E fi debbo am. Nani, a wañallen jam?
End of Unit 38.